Amezaliwa ni Christmas, Christmas time. Christmas time. Wakenya wenzangu, it's that time again. Wakenya wenzangu, it's that time again. Kuchinja tutachinja, pole ni wanyama. Ocha tutafika, ni kama tumehama. Kuchinja tutachinja, pole ni wanyama. Ocha tutafika, ni kama tumehama. Lakini tusisahau, Yesu amezaliwa. Tusisahau, Yesu amezaliwa. So ukiniona na chapati,
chapati,
na sherekea Yesu. Ukiniona na kasembe,
na matugo,
na sherekea Yesu. Ukiniona na kachoma,
na kasoda,
na sherekea Yesu. Ata kadondo, na sherekea Yesu. Ni Christmas, Yesu amezaliwa. Ni Christmas, Christmas time. Christmas time. Christmas time. Christmas time. Oh, kumeja furaha, jubilation. Kumeja furaha. Kumeja furaha, jubilation. Kumeja furaha, indignation. Pigia mutu simu, ujaona mwaka mzima. Tembelea mutu,
pigia mami,
ujaona mwaka mzima. Sherehe, sherehe, kelele, kelele. Sherehe, sherehe, kelele, kelele. Lakini tusisahau, Yesu amezaliwa. Tusisahau, Yesu amezaliwa.
So ukiniona na chapati,
chapati,
na sherekea Yesu.
Ukiniona na kasembe,
na matugo,
na sherekea Yesu. Ukiniona na kachoma,
na kasoda,
na sherekea Yesu. Ata kadondo, na sherekea Yesu. Yesu amezaliwa. Ni Christmas, Christmas time. Christmas time. Christmas time. Christmas time. Christmas time.
Please usinipigie kama unitii sherehe au unitii chakula. Please tuonane Januari.